yangu. Yahweh, 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 wewe ni rafiki yangu. Mwana Maria na kasele maganya deke Pupogoma Bayanda kalenda kadike Bilambako eshema Watoto yatima Watoto wa mitani wa chokora Maisha na tabu mlizo na zoni za kupita Keni mimkijua kwamba ufalme Wa mbinguni ni wenu Mungu yuko nanyi Salamu zenu kutoka kwa mtoto wa dandu The Grand Chokora Na bobo sukari Dunia ya sasa inatisha Dunia ya sasa watu jamani zimebadilika Si wanawake, si wanaume Si vijana, wala si wazee Mbuo ni Merera ni Arusha kwa na Fadhili Matambi Tumekwisha tuamini hata tena Watu wanasamini pesa kuliko maisha ya wengine Watu wanasamini pesa wanadhulumu Hata watu yatima Na kuomba mwenyezi mungu Wasamehe walimwengu wa leo Na kuomba mwenyezi mungu Wasamehe walimwengu wa leo Wasamehe hawajui kile wanachokitenda Fadhili Matambi wewe ni shahidi wangu Julius Nyaisanga wewe ni shahidi wangu wewe Show me what you mangu Samuel Nyala wewe ni shahidi wangu Joseph Kusaga wewe ni shahidi wangu The Grand Chokora I'm taking care of my business Oh my god I cry for forgiveness Who's gonna save me who's gonna lead me Show me the right way every night and day To keep this together In any type of weather For sake of my people To treat them equal It sounds so simple With help from your power And I can reach any tower Oh my God, bring me the power Wasamehe walimwengu wa leo Wasamehe hawajui kile wanachokitenda Wasamehe hawajui kile wanachokitenda Fadhili Matambi wewe ni shahidi wangu Ni shahidi wangu oh, Fatuma Kaya wewe ni shahidi wangu Ni shahidi wangu Ishimba Mwanza wewe ni shahidi wangu